enseno ebyo byakola n'emikono gye mukama omuntu gwe yatonda yewunyisa bwe tunulira ebinyonyi mu bbanga enso z'ennyanja ez'amaanyi bye yatonda obuyinza bwe busukkulumu Mukama, mubu inza bugwe wakola eggulu n'ensi, era bugwe kwenzimbye enju yange. Webazibwe, Mukama, mubu inza bugwe wakola eggulu n'ensi, era bugwe kwenzimbye enju yange.
Era kugwe kwenzimbye enju yange.